I've never seen kutabonaga ko imowera byari kumaraga hinda nabwo mbyumva nibikunda. Oh no no, mbona hakwisi nawe nkawe nuko nca bugufi ndatuza nuko byaje ukunda bidasanzwe. Oh my gosh, ikizima nuko hari kandi nanjye nkiri ku isi. I'll see you nibikunda kandi nibinanga. It's only you my love, I'll never wish you wrong. Uzasanga nyigukunda. I will see you someday. How much I feel when I see you. Simbasha kureba hand, but one day you'll be mine. I'll hold you so tight, zaguhori ruhande. Ikizima nuko hari kandi nanjye nkiri kwisi. I'll see you nibikunda.